裂口，那种沙瓦处理苦的那哟，那微微索西呀苦瓜哟，你妈要一口苦的那哟，那微微索西呀苦瓜哟，你妈你的印度卡，那微微西Ibaye mishi Icho yavuze Nago gihera Nawe imbisi Ibaye mishi Nacho yavuze Go gihere Imbe nyibidu kwiye Mugihe nyacho Nacho yavuze ngo ihere Imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo Ibyo yavuze irabikoze Yabwiye ko nacho nzaba turi kumwe cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza sumuntu wibeshe ibyo yavuze bizaba nacyo yavuze ngo gihere sumuntu wibeshe ibyo yavuze yarabikoze Nacho yavuze ngo gihere yambwiye Nacho nzaba turi naho yakurwayo
Yeah.